Young Mama, number one, Shakira.
What the da?
Light up, baby.
Yeah, what the da?
What the da?
Keep with your car.
What the da?
It is allowed.
What the da?
That chop out a noya.
What the da?
Walk is your. What's up, you loud?
What the da?
Get with your car.
What the da?
It is allowed.
What the da?
Let your bottom know.
What the da?
Walk is your. Yeah. Ukona machash. Uzanya maforan. Songa na time. Makoroza choni tuleche maturan. Oni pedi wa wapi.
Wapi.
Uyo baro ni student. Omorotos yuvuta makaa kwa kilo na mali ni poren. What are you saying? Hizi ni kundu umejeza kwa rizibu kwa za ni chome ni skia. Kanifaya na shika kibag. Kanimbaya ni kome jitia. Hizi panda duchezi na guapa. Mankibizi tafanyo zimiwe. Teketeke bufunga kimoja kinono tusizi yo zijombie. Yeah, what you love?
What the da?
Kiwe jako ya?
What the da?
It is allowed.
What the da?
Tacho paranoia.
What the da?
Walk is your. What's up, you love?
What the da?
Get with your car.
What the da?
It is allowed.
What the da?
Let your bottom know.
What the da?
Walk is your.
Linko wako hawa nisitu yu lawyer Mori yu loud li mfanya kwa dormant Pila li bonya, vile yu mali sika tomboy Child of drama, wendi usolo na dhani misomu Pigi yu zaza ucheki, wacha ukumu, wacha kubonda Puff pass, pigi yu sako liende Madonna's part Nilikuwa wow, arufu ya nyaru ndo imingia kwa ozo Sijai madrama, vile li mdinya li kuangata bonus Sijai zo zao, kuni
Get with your car.
What the da?
It is allowed.
What the da?
Let your bottom know.
What the da?
Walk is your. What's up, you loud?
What the da?
Get with your car.
What the da?
It is allowed.
What the da?
Let your bottom know.
What the da?
Walk is your.
Washaki wine, opitisha chain Kiswafiki nafikia buru wine Moshimbilina nikani menyanya Meditation ndo kitu na gain Sativa kejani nimekipanda Ukipitia lazima ni kuset Nimetulia na movie ni wakanda Sezi kidim na nikona set Bado niko the kienyeji way Mboga kwangu ni the purple weed White widow, stanka, shaman, indica Nimejipina di fore Tozishike si lazima nilewe Nduku inabeba ni natowa njevye Mipenda washa nikiwa na yeye Juu nikinyonga lazima nipewe
Washaki love Get with your car.
What the da?
It is allowed.
What the da?
Let your bottom know.
What the da?
Walk is your.
What the da?
Get with your car.
What the da?
It is allowed.
What the da?
Let your bottom know.
What the da?
Walk is your. Yeah. Check me. Kifato. Kinono kitampo Pedi ni skillful hands on Riz ni minti patko Tire ni topi na bans low Rome na baki kwa astro Utamuni sike kwa kahasho Kinengo na sikia mplutano Wewe hata ni chapo ni shiku ni shando Nyaru si voti tricky Umbitu ni sticky Kinano unapatio kitu lambisti Kona penga na washa ma big stick Yuzi jina na pakisha lipstick After session na kuanga ni tizi Wakisha kitu ni kite mizizi Wewe
What
with your car
What the da
It is allowed
What the da
Let your paranoia
What the da
Walk is your.
What the da?
Get with your car.
What the da?
It is allowed.
What the da?
Let your bottom know.
What the da?
Walk is your.
Walk is your.
Yeah.